Yeah. Map ZM. Banuk Savanta. Mama, thank you. Umutima na usekerela. By now ndi umfoku kumbuka. Umutima wenu wachikuku. Matuto ngoku kuma pepa kubwa eche. Twa kula, twa ikulila. Liza abika kwebalo. Daiti na utuwa kwa dana maiki ya kuikatapu. Mlandu wa bethi yenu nde mipala. Liza pade kamu malo mona fumine. Mama, thank you. Umutimo tuwari nile. Ndipe pakulika kumba pari nile. Pamofini haba vya shibunze na kwata. Kukanye mutimo yu mwa kwata. Kukanye nipu nukupepe. Lise wa mfijisha kupene mune. Don't give up. Kose niko. One day muka zange vyo mfuwaya. Lisa pala. Mibuonsi takwabu kusalurula ilu atizani mama. Love you. Mom, CM. Bano kuzabanta. Mutima wenu wachikuku. Ifitini mwabando kwa fini laka. Ula mpanga. Mwankonturula. Nafisinda laka na inazu. I'll say that. Mama, love you. That love you. Family ya zehiko sasea. I love you. Never disappoint us. Continue in the same way. Mama, thank you. Mama, ZM. Wafitia la baka zanga nishinari pita. Yenu popo mwole mpone wala. Wala. Koki, tika, pati, chems. Wamwaza bauma, eke esedo. Ya, atzani bakaya. Ah. Abakasha lai ni kaya.